Ewi Filippo Grandi kanko kajado kertado Nations Unies bangal longitibe sahel ngel na hasindini sanne haybede holti wiide gede kewde ngoni sababu rafde yere le sahel ngel buru fuf kuteji bilidi e walter wakati
nanno leydi sahel ndi won e nokkuji ɓurɗi fuutidde aduna o hannde tiiɗallaji ɗiɗi wiye tiiɗallaji mawɗi jiyeteɗi ko wakkati o wayliti ko ɗum ɗo saabi binta fanɗude nema nokku o ɗum ɗo woni sababu du baasi siŋaji kewɗi saabi nafa seeɗa ko heddi nokku o ko ɗum ɗo woni ko jiyadisi en ndentata so ɓama sababu laamu ana fanɗi ɗon sembe sanne ɗum ɗon nokkuji
oɗo sugulla kanko keƴaɗo kertaɗo Nations Unies humaniɗe lonjitiɓe waɗi wattu moko ɓuuri uñaji temedere uñaji capanɗe joyon lonjitiɓe Mali na e ley leyɗe kerodirɗe sahel nge lonjitiɓe leydi Mali gonɓe ley d'accorde mbera to Murtani holti na jogui telaji ndiyam keɗɗana Mohamed Ag Ibrahim kanko woni hoorejo ɓeɗo lonjitiɓe Kambira.
Tiɗallaji ɓiɗiɗi e ndiyam woni fuu tiɗallaji mawɗi hannde hannde saabi dabaji ɗiɗu jaram muɗum ɓeydike hannde kay nde kammu tuɓi seeɗan fuu nabbe keɓoji ndiyam ɗe ɗon e ɗon dabaji ɗi fuu pewata e muɗum daroyde ko ñama e ndiyam ko jara nono ɗum ɗo woni tiɗalla mawɗo joni komin gaɗi e nokku kan o ndiyam ko tawete e muɗum ko ɗum ɗo kay rese yala ɓiɓɓe adama ɗen keɓa ko jara.
Wonande sahel ngel Filippo Grandi holti wiide ene hani imadaraji kertaɗi bangal ndenagu huncina hoore e wimako ɗiɗo imadaraji ɗi latto ɗum sababu jamare sahel ngel reno hewta ɗum deƴƴere e yirwere.
Nanno humaniɓe kibaru ndenagu e leydi ndi eɓe kani ɓeydede e ɗinɗon libbi garoji ɓe paabire sembe ɓe paabire bawɗe yala e paabo nokko fa hande yala ne yaara yesso nanno kibaru binugol sukaɓe e kibaru golle ɗum ɗon fo ne hani nanguirede soobe saabi ɗum ɓuyta jiyadisi en ɓe e boneji kewɗi.
Lonjotiɓe Mali ɓe holti wiide rutade le leydi ndi wona fe hunde yafunde soni deƴƴere hewtaka e wimaɓe golleji lattoɗi sababu ɓe rutto hani dawrede.